Sawubona Mamsingano, sanibonani kubalaleli bonke beGood News Community Radio Station. Akuve kuyintokozo nenjabulo ukukhuluma nani namhlanje. Igama lami nguCebo Msomi Famakhiwa, ngisebenza eWorld Bank la eAmerica in the United States, lapho sisebenza khona emkhakheni ehlukene. Namhlanje uhlelo engizama ukuzokhuluma ngalo uhlelo engifisa ukukhuluma ngalo olwabantu abasha, uhlelo lemisebenzi ekhona ngapha eWorld Bank lokuqasha abantu abasha abasanda ukugogoda. Siyazi ukuthi kudlangile ukungasebenzi, imisebenzi ayitholakala, abantu abasha bahambile baye ezikoleni bathola iziqu zabo kepha imisebenzi abayitholi. Sengithi ke othi ngizihluphe nami ngimemezele ngalolu hlelo esinalo olivulile njengamanje. Kuyaqashwa kodwa kunesikhathi esiva layo sama application. Ama application wonke azovala ngolwesihlanu lamhla ka 9 ku August. Lolu hlelo engikhuluma ngalo ngesilungu libizwa nge Junior Professionals Associates. Ngizophinda futhi ngithi i Junior Professional Associates lutholakala khona moya ku website yethu yase World Bank engizoyisho ithi www.worldbank.org. Mofika khona ufune ipage elikhuluma ngemisebenzi, careers page. Ngaphansi kwalo uzothola uhlelo oluthi JPA, which means Junior Professionals Associate. Bazongixolela kabalalela ukuthi ngiloku ngixuba, kodwa amanye amazwi ashokeka ngesikalula ngesiNgisi ngoba iwona ozowafica bofika kwiwebsite. Manje ke Mamsingana, ungayibuza ukuthi lolu hlelo lufuna abantu abanjani, o umuntu onjani ongakwazi ukuthi a-applyele lemisebenzi? Ngizochaza kahle nje kanjena. Lolu hlelo luvuleleke kuwona wonke umuntu oneminyaka ewu-32 nangaphansi kwaleyo mnyaka. So uma usungaphezu komnyaka ka-32 angeke ukwazi ukuthi apply. Okwesibili, bafuna umuntu ogogodile osenazo iziqu zakhe zokuqala. Bese kuthi okugcina okufunakalayo ukuthi ukwazi ukukhuluma isiNgisi kahle, lokho okuthiwa ke you must be fluent in English. Yiloko nje kuphela, uyabona ukuthi akuningi kakhulu abakufunayo. Bese sidlulela phambili ke sithi wenze njani ukuze ukwazi ukuthi ufake i-application yakho. Kufanele uye kule website engiyishilo engizokushiyela nawe futhi Mamsingana ukwazi lokhu batshela abalaleli ngayo. Kule website uya kwi-page elithi ke apply lana. Mesu sufike khona ila uzoyibona khona imisebenzi ehlukahlukene. Lolu hlelo uma uphumelelile ukuthi uhlule izinkulungwane zabantu aba-applyayo umhlaba wonke, uzokwazi ukuthola umsebenzi ozokuqasha iminyaka emithathu. Uzokwazi ukuthi uya guaranteed ukuba nomsebenzi iminyaka emithathu uqashiwe iWorld Bank. IWorld Bank ike ineyinhlangothi eziningi ezisebenza ngaphansi kwethu. Abanye bazofakwa kwimkhakha ebhekene nala kubolekwa khona imali kohulumeni under iWorld Bank. Abanye bazongena kweminye iminyango esinayo eminingi, angeke ngikwazi ukuyichaza yonke. Kodwa engifuna ukuthi ngikubalule ukuthi ungayibuza ukuthi hey, kufanele ngibe umuntu ofundele i-accounting yini noma i-finance ukuthi ngisebenze eWorld Bank? Cha, akukhona lokho. Imisebenzi miningi. Mengingachaza, khona imisebenzi engaphansi kwa human resources, kunemisebenzi engaphansi kwa communication, kunemisebenzi edinga abantu abefundele i-IT, kunemisebenzi efuna bona abantu abenza accounting, abantu abenza finance, abantu abenza law. Kuningi, imkhakha mningi. Engingakusho nje ngithi ungazithandabuza ukuthi manje mina nalezi zami iziqu ngizokwazi ukuthi ungingene. Uma wazi ukuthi waphasa kahle, wazi ukuthi futhi uzokwazi ukuthi uyidefend, uyikhulumele uma ubiziwe kwi-interview. Ngithi nje zithempta kwethu u-apply, ungathandabuzi ngoba njoba ngisho nje lolu hlelo liyavala ngolwesihlanu lamhla ka 9 ku-August. Mamsingana, ngizoqhubeka ngisho ngithi okunye okubalulekile ekufanele ngikubalule ukuthi lo msebenzi le ekhona ngale program ye Junior Professional Associate, uma sebekuthathile uzokwazi ukuthi uhole iholo. Akona umsebenzi wokuqeqeshwa mahala ungahola ngalutho. Yebo, uzohola iholo lakho lizobe libheke ukuthi uzobe usebenzela kuliphi ilizwe. Nayo ke into enkulu ebalekile ngifuna ukisho, le msebenzi akuyona imisebenzi ese-South Africa, kepha imisebenzi ethe chithisaka umhlaba wonke. Njoba nazi ukuthi iWorld Bank nje ime umhlaba wonke, ikutholakala ama-ofisini ayo kumhlaba wonke. Uzothi uma ungena kuleyo website ubheke imisebenzi ekhona, izokutshela ukuthi lo msebenzi owufunayo mhlawumbe use-Pretoria, mhlawumbe use-Cameroon, mhlawumbe lo ufunayo useNdiya noma lo ufunayo useNgilani noma uthuthu uyabheka khona eminye lapha in the Caribbean khona eminye khona ko Latin America mhlawumbe uthola ukuthi umsebenzi useBrazil noma kube khona ezoba khona la in the United States of America so uwena ufanele ubheke uhlaziye ukuthi le msebenzi engifuna ukuyiapplyela ikephi umuntu omusha ke ekhaya ngayibuza ukuthi manje mase ngiapply fanele ngiapply umsebenzi owodwa na cha awuvimbekile ukuthi uapply umsebenzi owodwa kuphela uwena ufanele uzithembe ukuthi ngibona ukuthi ngiyangena la ngiyafitha la ngiyangena nangala uthathe iapplication yakho uyihlukanise kathathu uma imthatha imsebenzi ufuna ukuyiaplayela nakho kufanele ngikubalule okubalekile mamsingana uma uzofuna ukuaplayela imsebenzi emithathu yenza phela ne CV yakho ithagethe lemsebenzi ungathatha iCV eyodwa uthi uzoyifaka kumsebenzi emithathu cha uzobe wenza iphutha lapho ishintshe lapha nalapha ya ukuze uhighlight lezi zinto ezifunwa yilomsebenzi obhekene nawo ngqo ofuna ukuaplayela akubiki iCV kuphela iCV ihamba ne cover letter icover letter akuvi balekile kubaqashi ngoba iyona ke kwazi ukuthi itshele abaqashi ukuthi ubani lo muntu othasa imqashe icover letter yakho ke fanele uwenze show ukuthi ayidlule pageini elilodwa yebo mamsingano ngiyazi ukuthi abantu bamakhaya banike namakhanda ukuthi ngenze njani ukuthi ngikhulume ngizisho ngizisho konke ngiyiko ngepage elilodwa akuve kulula iparagraph yokuqala iyona ufanele usitshele ukuthi wena ngubani sazi nje kancane ngawo ukuthi ubani ingani futhi uapplyele lo msebenzi ofuthi uya uapplyela iparagraph yesibili ilafa lusitshele khona ukuthi yini ke le othi wena uzobuyilethile kulo msebenzi yebo akufuna abantu abenespiliyoni kodwa kukhona mhlawumbe esikoleni usafunda ubuparticipate kuma club athile obona ukuthi ngakusiza ukuthi kuveze amanye amakhono neskilo naso khuluma ngalokho ke ukuthi yini wena lo ozanayo kulo msebenzi iparagraph yesithathu yilawo sizositshela khona ukuthi iziphi ke iziqu onazo obona ukuthi ziyakwalifya ukuthi wena kube wena ofanele uthathwe kulomsebenzi bese kuthi iparagraph yesine okufana ukuthi nje isentence lokuvala ila usubatshela khona ukuthi kungani fanele niqashe mina hayi abanye abantu ila usuyidayisa khona ke icover letter yakho kizobe ihamba kanjalo ake ngihlehlele emuva ngibuyele kwi CV igama elibizwa ngayo ke ngapha lingala i resume ngiyazi ke abantu abashe emakhaya bayazi ngikhuluma ngani kushiwo nje into efanayo ne CV awukho umehluko kuleyo CV nakhona niyacelwa ukuthi ingadluli emapageini awu 2 noma 3 o 3 usuku sukapaka ngempela kodwa nje amapage awu 2 fanele abe enough ukuthi CV yakho ikhulume ngawe wenze njani ukuthi CV yakho uyenze bemfishane susa konke lokho kungadingakali asidingi igama ukuthi une driver's license uneminyaka emingaki konke lokho nje ne address yakho ne phone number kususe konke lokho iCV yakho ikhulume ngqo ngokuthi wena uyini lo oyiphete isiphi isikilo zanaso ama references kwesinye isikhathi abawadingi mekusuka nje from the get go bayidinga mhlawumbe usubiziwe for iinterview sekuthiwa okay uyabizwa ku interview sicela usiphe ama references so ungakwazi ukulisusa nalelo page uzame ngakho konke okusemandleni ukuthi CV yakho ingeqi ema page now 2 noma uma uphushekile ipageini lesithathu Mamsingano ngizophinda ngisho ngithi uhlelo oluhle kakhulu lolu kubantu abasha kumlalelo sanduku sijoyina uhlelo esikhuluma ngalo oluqashayo lapha e World Bank elibizwa nge Junior Professionals Associates lolu hlelo lifuna abantu abasha abagogodini abanazo iziqu zokuqala which is your first degree uneminyaka u32 noma ngaphansi kwaloko futhi ukwazi ukukhuluma kahle isingisi iloko kuphela nje okudingakalayo ngiphi ngisho futhi ngithi uzothumela iCV yakho engekho more than ama page awu 2 to 3 kube icover letter la uzidayisa khona ukuthi kungani kufanele uqashwe wena imaphi ama talent ozanawo noma iskill ikhono ozanalo nokuthi ke yine kwenza ukuthi wena ube umehluko ungakukhohlwa lokho okunye okubalekile eminye imisebenzi izoveza ukuthi bafuna umuntu okhuluma izilimi ezahlukahlukene zangaphandle naloko uma unako emgodleni wakho kuzokusiza ukuthi iapplication yakho iphumelele uma ukhuluma isFrench uma ukhuluma isSpanish uzobona mawungena kuwebsite ukuthi yiphi imsebenzi ekhona ongaapply kuyona ngiphinde ngisho iwebsite ithi www.worldbank.org CG. Maungena khona uzoya ku careers page bese ufuna iprogram ethi JPA. Konke lokho kucacile nje uzobona mo applyela lemsebenzi. Bese ngithi angicizelele ukuthi ayikho imali edingakalayo ukuthi ufake application yakho. Yila wazi khona ukuthi cha awuskemwa la awugebengwa umsebenzi nje oqonde ngqo. Lemsebenzi laphe World Bank iyaye imemezelwe kanye ngonyaka. So njalo ngonyaka uyaqashwa kulelu hlelo. Ebengikufuna nje ukuthi abantu emakhaya bazi ngalolu hlelo ukuze bayicitshise uma ungakwazi ukufaka iapplication yakho ngolesihlanu lo lesiliphethe lamhla ka 9 ku-August. Usuyocijela ukuthi uma isiphinde ivula lolu hlelo ngo-April ka-2025 uyazi ukuthi usuhlomile uzokwazi ukuthi ufake. Kodwa ngithanda ukuthi ngiqoquzele intshe emakhaya ena 32 nangaphansi kwaleyo mnyaka egogodile ekwazi ukukhuluma isiNgisi ukuthi ungazithandabuzi, faka i-application yakho, vuka khona namhlanje uyifake noma uyifake kusasa, kodwa nje uzame ukuthi ulungakashawo lesihlanu mhla ka 9 ubuso uyifakile. Ngawo kulesihlanu mhla ka 9 ka-August izovala ngo-11:59 ebusuku. So usangakwazi ukuthi ufake i-application yakho mhlawumbe kuze kushaye. Ungalindi ukuthi kuze kube late ngoba phela uyazi sometimes ne-internet iya crash bese bebaningi abantu ngoba kuyinkulungwane zabantu abazobe apply. Uzame ukuthi ngo-8 PM usuyifakile i-application yakho. Njobe kade ngishilo uzoholelwa, angeke usebenze mahala. Uma ube nenhlanhla ukuthi uqashwe kulo msebenzi, uzothola umsebenzi ka-3 years la bese bebeqeqesha khona, kodwa uyahola. Ama-benefits akhona futhi o-medical aid ba-covered into enjengalezo. Okuningi uzozizwa uma usuphumelela noma usutshela ukuthi uphumelelile nge-application yakho. Mam Singana, kwaze kwamnandi ukukhuluma nabalaleli bakho ngalolu hlelo. Ngiphinde futhi ngithi kuzohamba kanjena ke. Uma usufakile i-application yakho njobe ivala nje ngomhla ka 9 ka-August ngolwesihlanu, ama interview azoqala ngo-August kamhla ka 30 aze aphele ngo-September umhla ka 30. Ngakho uma usu-applyile kepha ungabusathola impendulo kuze kushaye umhla ka 30 ka-August, ngicela nje usale usuthoba wazi ukuthi kusho ukuthi awuphumelelanga. Iinkulungwane zabantu aba-applyayo abakwazi ukuthi bathumele imiyalezo kubona bonke abantu. Uma ungayitholi i-email esho ukuthi ubizelwe kwi-interview by the time uqala umhla ka August 3rd, hayi ke kuyobe kusho ukuthi awuzange uphumelele, usuyozama futhi nangonyako zayo. Uma ke sedlulile ama interviews kuzobe sekuba khona iprocess futhi ukuthi basifteke ukuthi hobani ababafunayo. Ukuqala kokusebenza kwakho kuzoba ngo-November. Between u-November kuze kube umhla ka 1st ka-January. Sona sikhathi abazokunika sona leso ukuthi ungawuqala lo msebenzi. Kodwa akwazi ukudlulela umhla ka 1 ka-January ka-2025 ungaqalanga. Uma ungakwazi ukuqala ngaleso sikhathi usuyophindeke futhi u-apply kabusha ke ngoba ikhala ezikhona zemsebenzi zila ko-81. Bonke abantu abazoba-apply umhlaba wonke ngoba lelu hlelo aluvulelekile nje kubantu base South Africa kuphela, luvuleleke kubona bonke abantu umhlaba wonke. So ziyinkulungwane zama application ezobe ingenile kodwa ikhala ezikhona ziwu-81. So zicijiseke nawe umuntu omusha usihlele ekhaya kade ulinda ithuba njengaleli, ungavumeli ukuthi likudlule, ungasali ngaphandle. Hayi Mam Singana, sesikhulume sageqa amagula. Sengiphetha nje ngifuna ukuthi ngiphinde ngisho ngithi uhlelo oluhle leli likhona kubantu abasha abagogodile abaneminyaka u-32 nangaphansi kwaloko abakhuluma isiNgisi. Ngicela ungabusasala ngaphandle. Ngizophinda ngisho nje ngithi lolu hlelo ungakhohlwa ukuthi amandla wonke ofanele uwaveze akwi-CV nakwi-cover letter. Zinike ithuba, ungazibukeli phansi uthi kodwa mina ngowasenqutho, mina ngowasolundi, ewu mina Nkosi yami ngwasemgingi indlovu angazi nokuthi bayangifuna yini umuntu njengami. Faka i-application. Wonke umuntu wamkelekile ukuthi ufake i-application. Ukhumbule ngikushilo ukuthi unga-applya kwikhundla ezingaphezulu kwesisodwa. Uma kuzimbili ozibonile noma zintathu noma zizine, applya, kodwa ukuqinisekisa ukuthi every time o-applya i-cover letter yakho uyayishintsha, ikhulume kulomsebenzi o-applyayo. Lokho kuzokhombisa ukuthi uyihluphile ngokuthi ufuna ukuthi kube uwena abazokuqasha, hayi ukuthi uthathe nje i-cover letter yodwa wayifaka yonke indawo. Naku kokubalekela ngifuna ukugcizelela sengiphetha mamsingano. Uma usuyo apply ngicela ungathumeli, ungathe mzala wami uwena ngoba unecomputer ngicela ungenzele, noma uthi ewu sisi sibani bale ngicela ungenzele, ngicela ungene ku-internet cafe uzenzele wena le application. Ayikho indlela ozokwazi ngayo uqinisekisa ukuthi awekho amaphutha angeke enzeke uma ungazenzeli wena. So kuma mtomusha zibambele wena, uzibambe ziqina, u-apply wena kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni kule process. Uma ufika ku-website kuzodingakala ukuthi uvule i-profile ezoba eyakho. Yingakho kubalulekile ukuthi kube wuwe oz-applyelayo, email address oyisebenzisayo qinisekisa ukuthi ingeyakho futhi i-active, ngoba iyona bazokuthinta ngayo ukuthi mebekutshela ukuthi udlulile yini esigabeni esilandelayo. Ungasebenzisi email address yomunye umuntu ongeke abheke ngisho ukubheka ukuthi ha usubizi ubizela interview noma nako seku-update senikwe yona. Qinisekisa mtomusha ukuthi uzibambele ezandleni zakho yonke le process kusukela ekuqaleni kuze kufike egcineni. Njoba ngishilo, uma usuthola lo msebenzi uzobuhola, ngeke usebenze mahala, uzobuqasha iminyaka emithathu. Mesiphelile lo minyaka emithathu uzokwazi futhi ukuthi u-apply le imisebenzi ekhona ngaphansi kwe-World Bank Group. So asithathe lesi gxathu lokuqala si-apply le msebenzi. I-application iyavala ngomhla ka 9 August, bese ke okunye nokunye kukubeke kuNkulunkulu ozokuthwala the rest of the way. Ngiyabonga kakhulu mamsingano, ngiyathemba ukuthi soba nethuba lokuthi siphinde sikhulume nabalaleli, ngoba ziningi izinhlelo zomsebenzi ezikhona ngaphansi kweWorld Bank Group. Sisikhona siyama South Africans, sisebenza laphesheya, siyafuna ukuthi simemezele ngalamathuba, abantu abasemakhaya bazi ngalamathuba ukuthi ngelinye ilanga bayithole nabo sebekwazi ukuzosebenza la sikhona.